NigerPhoenix.com.
That's right. What? Mambo bien. Tunamchezea mokozi, tunamsifu na kumtukuza. Kula waya wacha senyenge. We only recognize God. One, two, three.
Nitamtukuza mokozi milele daima. Yeah.
music at ninjaphoenix.com.